nivotaka ni kusu nivotaka my baby Pando nivotaka kau nivotaka my baby Oh mwibae Oh mwibae Oh shibae
Kimamba on the beats
Chumu na votaka, nigusu na votaka, my baby Pando na votaka, kau na votaka, my baby Oh, mwibae Oh, mwibae Oh, shibae Oh, shibae
Nyuma yake ni rewind, yani mambo fire
Pull up selector
She make me lose my mind Yani mambo mbaya Yani chuku chuku mchuzi wa pweza
Mchuzi wa pweza
Kwenye bakuli la supu kuna chombeza
Kuna chombeza
Usije ukashika huku utalegeza
Umeme utazi maruku utanpoteza
Amsha popo inakesha mabundi Joto nkumbata kumbi kumbi Cha moto kutatemka vumbi Nipe gongo la moto kishungi
Mauno yako yanimaliza
Controlla
Kwa ufundi wako unanimaliza
Controlla
Baby punguza mbio tusifike haraka
Mama
Punguza mbio tukawie kwa mapenzi
Mama
Kobe kobe Yani mwendo wa kobe kobe
Controlla
Kobe kobe Yani mwendo wa kobe kobe
Controlla
Chemsha bongo ni koroge moyo
Aye moyo
Usitupe kongo utania chadoro
Aye
Wabedi nila kikongo fupa gibogoyo Chakula kini kife Chamoto ni pashie kiporo Wibago Shiba, oh, shibae Ae, oh, shibae Timba, oh, tibae Ae, oh, tibae Namita, do, badae Ae, do, badae
Fufuti Amsha popo inakesha mabundi Joto nkumbata kumbi kumbi Cha moto kutatemka vumbi Nipe gongo la moto kishungi
Mauno yako yanimaliza
Controlla
Kwa ufundi wako unanimaliza
Controlla
Baby punguza mbio tusifike haraka Punguza mbio tukawie kwa mapenzi Kobe kobe yani mwendo wa kobe kobe
Controlla
Kobe kobe Yani mwendo wa kobe kobe
Controlla
Nichumu unavotaka, nikusu unavotaka my baby
Controlla
Nipando unavotaka, kau unavotaka my baby
Controlla Controlla
Mwendo wa kobe 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 Yani mwendo wa kobe kobe